Wewe misomisondo, umepigaje hapo?
Download kupitia smokemziki.com.
Somsondo na hatari, tukupa dada.